Pop.com.
Bumbukla.
Nilina kufa Enikuite mpaka kufa My own Yoteme Mo bebe Jina gani la peke Nikuite wewe peke
Yeah baby
Nichajifanya ukiburi Kugombana na we Ila kipimo changu cha uzuri Mtu afanane na we Mumarufu pesa changamoto Ukiwa na vyongali umtoto Kukuowa we ni kama ndoto Nice kama nimeshinda loto Na nilicho gundua
Kapo yetu ya mama, ya mama
Hatari wakinyeshe mvua
Minawe samba mama
secret inside you when I'm standing beside you you're my beautiful onyinye ifo mame I'm feeling you every day chiyo mame now you make me to fall in love obimo anticipating your special touch obimo if I could define the way I feel Kuja kwako we Ima kwa na ifedi mwaga na hadi Finally on the way Ichorira pundua
Kapo yetu ya mama, ya mama
Hatari wakinyeshe mvua
Minawe sa mama, sa mama Kapo yetu ya mama, ya mama
Tome dua
Minawe sa mama
Wani rajim, ata tukikesha club wa subuhi tupo gym Na mpenda tena na mwishim Mkata shongo kipenda mwitendim
Bombo clot Mamacita, te quiero tocar a mi amore